Blog Talk Radio.
Rwanda igihugu cyiza cyane gikomeje kugira ubutegetsi bubi bugomba kuvaho. Radio ishaka ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 5 z'amanywa n'iminota 34 isazi Washington DC, tukajya saa 11 z'amanywa n'iminota 34 isaha z'i Paris, Bruxelles n'ahandi murayibwo hagati, ndetse n'iwacu i Kigali. Uno munsi turi kwa gatandatu tariki ya karindwi nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro Rwanda nyuma ya Kagame na FPR-DMI. U Rwanda ruzayoborwa rute? Iki kikaba ari igice cya munani ku bice munani twabateganyirije, igice cya nyuma rero. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba mbashuhuje, nkaba kandi abatangiye weekend bifuriza weekend nziza. Muri kumwe kandi na Dr. Theogene Rudasingwa, perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Turi kumwe muri kino kiganiro ariko abagejejeho n'ibindi bice byakibanjirije no ku bice birindwi. Muvandimwe Theogene, nakubonye muri studio na mikro yafunguye, ndagira ngo uyifate twumve niba bivuga neza nonusuze inshuti za radisha kuziro zitwumva.
Murakomeye Joseph, uranyumva?
Ndakumva neza, uracyahumeka?
Turahumeka, komera nabi wawe. Ubwo no kubwira
n'abakunzi ndabifurize byiza byose.
Asante sana. Ubwo ni ugusuhuza abavandimwe n'abakunzi ba radiyo yacu bakomeje gukurikirana ibiganiro, ubu tukaba tugiye kubagezaho icyanyuma, ariko si icyanyuma, ubwo tuzasubira no mu bindi biganiro, ariko ibyo twabasezeranije ubwo ni ikivi cyanyuma.
Yego, bice munani ni igice cya munani ku bice nyine munani twari twarabasezeranije. Nongere mbisubire muri iri nyito rusange ari Rwanda nyuma ya Kagame na FPR-DMI. Igice cya munani yo kikaba ari iki: u Rwanda ruzayoborwa rute? Kino gice ni icyanyuma, nongere mbisubiremo, kikaba ari icyanyuma mu biganiro munani twatangiye kubagezaho tariki ya 25 Gicurasi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Ibiganiro abantu benshi bakunze kuko bavuze bati noneho rwose turishimye cyane, dore ko mutugezeho umushinga wa sosiyete nyarwanda, uko ishyaka Rwanda Freedom Movement riwifuza, uko nyine riwushyira mu maso, riwumurikira abanyarwanda. Twibutse ko ibice birindwi bibanza twabibagejejeho ku buryo bukurikira: igice cya mbere, ingingo cumi zigize programme politique ya Ishakwe Rwanda Freedom Movement; icya kabiri, inzego z'umutekano; icya gatatu, ubutabera; icya kane, ubukene, ikibazo cy'ubukene; icya gatanu, imibanire n'amahanga; icya gatandatu, societe civile ko igomba kuzaba iteye; icya karindwi giheruka rero, aho hose tuzabigeraho dute. None rero uno munsi nk'uko maze kubibabwira mu kanya, nk'uko tumaze kubibabwira, tugiye kukwibaza, tugiye na kugutanga ibisubizo, kubibaza batese u Rwanda uko murutekereza muri Rwanda Freedom Movement, muri mwishaka Rwanda Freedom Movement, u Rwanda ruzayoborwa rute? Nagira ngo rero Dr. Theogene Rudasingwa, nka perezida w'ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement, nyine ubwire abanyarwanda, ubahumurize, ubabwire ukuntu nyine u Rwanda ruzayoborwa nyuma ya Kagame na FPR-DMI, ku buryo bya bibazo byose nako ibi by'ingutu, cyane cyane ibyo gukandamiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ibyo kukorora ubusumbane, ibyo gukora inzego zakagombye kuza umutekano zikaba inzego z'iterabwoba n'izishimangira amahano arimo gusumbanisha abanyarwanda, ukuntu ibyo byose bigomba kuzakemurwa? Ijambo ni ryawe.
Murakoze, urakoze cyane Joseph, uracyanyumva?
Ndakumva neza rwose, uravuga neza.
Murakoze cyane nyine, ariko mbanze ngushimire Joseph ko ubwo bwitange bwawe n'umuhate wawe no guhora, niyo umuntu yumva ataramukanye intege umushyiraho ka pressure gatoya, kugira ngo ibyo tuba twarasezeranyije abanyarwanda tushobore kubikora, cyane cyane ibiganiro rero twasezeranyije abanyarwanda. Ngushimire Joseph kubera nyine ubwitange bwo guhozaho, kugira ngo nubwo tudafite byinshi, dufite bike cyane, ariko ijwi ryacu kurirangurura kugira ngo tuvugire abanyarwanda badafite kivugira, nayo ni umusanzu ukomeye cyane. Rero nagira ngo mu izina rya bagenzi bacu n'abanyarwanda bakunda ibi biganiro, n'abayobozi bagenzi bacu n'abayoboke ba Rwanda Freedom Movement, ngushimire.
Murakoze cyane,
ikindi rero
murakoze cyane.
nagira ngo muri ibi bihe rero twatunguwe n'urupfu rwa Robert Mugabe. Nagira ngo abe aricyo nanaheraho, kubera ko Robert Mugabe wahoze ari perezida wa Zimbabwe
ariko ranahabaye, ndumva arahabaye, hari ikiganiro aho Kayumba yigeze kuvuga ko ari wataye akazi kawe ukaza kumureba, ukaza kumureba nyine amerewe nabi yahunze, ukaza kumureba bikawe nabyo byarwaye nako byabyaye RNC. Umushinga wa RNC uvuga uti biradogeye, ubwo noneho na Kayumba, ubwo na Kayumba atacyumvikanye na Kagame. Kayumba mu by'ukuri bakoranye byose amabi cyane cyane, ukavuga uti ibi bintu birakomeye, noneho ngo akazi kawe ukakareka. Ibyo twabibwiwe na Kayumba mu kiganiro ndumva ari icyambere kuri radiyo itaha, ugakomeza niho namenye ko abaye muri Zimbabwe mu by'ukuri.
Yes, 2008, 2009 na 10 uko hari abo nakoreraga umuryango nakoreraga ukora muri ibi bintu bijyanye na SIDA na malariya n'igituntu, nari nagiye Zimbabwe. Zimbabwe uko twari tuyizi mu by'ukuri kuva ba Mugabe bafata igihugu muri 1980, 1980, abantu bazi uko Zimbabwe yari imeze, hari nko kujya Burayi. Iburayi muri Afurika, igihugu bagifata ndetse mu myaka ya mbere bagira byinshi byo bakora byiza, ariko noneho igihugu kigenda gisubira inyuma kugeza igihe aho nagiriyeyo umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani. Ndibuka rimwe mbasetse nagiye kurya breakfast mu gitondo, n'ingano yanjye nagiye gufata breakfast aho nari ndi mu ihoteli.
Okay,
ifunguro rya mu gitondo. Yes. Noneho simbi ndiba narariye ka sausage, sinzi uko babyita n'igi, ngira ngo n'akagati. Noneho bansaba ko nishyura amadolari y'amazimbabwe $20 billion. Trillion, ayo sinzi ko ufite n'ukumva avuga mu Kinyarwanda. Trillion
ni ukuvuga miliyari miliyari ibihumbi makumyabiri hashi umuntu uko yavuga miliyari ibihumbi makumyabiri miliyari.
Urumva ubwo nari nahinduye amadolari ijana ariko wayatwaraga mu mufuka yose. Ubwo noneho mpamagara umugore wanjye ndamubwira nti rwose ukenyere tubaye abakire, kuko ubu ngubu ndi umutiriliyoniyeri, kuko nari mfite
yego miliyaridere mu Gifaransa.
Hanyuma nza ku
dufite za miliyari nyinshi cyane,
ni nyinshi ntiwabibara, sinzi uko umuntu yanabibara, ariko byo ni ikikwereka.
Gusa rero kubona miliyari igura ifunguro rya mu gitondo miliyari mirongo zingahe, nako byarani no kubibara mu by'ukuri.
Yes, inflation ngira ngo umwe mu buzi by'ubukungu ni iki byose,
yari
nko muri za miliyoni magana.
Bayita hyperinflation, ndetse ya Zimbabwe yo bagomba kuyishakira indi zina, kuko hyperinflation ubundi yakunzwe kuvuga cyane muri gihe habaye crise, mu gihe habaye crisis muri za 1929, mu ntangiriro z'imyaka ya 30, 1930, cyane cyane mu Budage. Aho naho kugira ngo ugura nk'umukati mu Budage ugomba kwitwaza ingorofani yuzuye inoti ukajya kugura umukati mutoya.
Ibyo
muri Zimbabwe byo biteye ubwoba,
byari biteye ubwoba. Noneho igituma mbivuze ntangira nk'uko hari ukugira ngo mbone uko ninjira mu kiganiro nyamukuru cy'iwacu, kuko amasomo ya Zimbabwe ushobora kuyazana mu Rwanda. Kubera ko Zimbabwe uko yari imeze ntabwo yashenywe n'uko abanyazimbabwe badafite ubwenge. Zimbabwe cyari igihugu muri ibyo bihe byiza Zimbabwe yari ifite abantu bize cyane Zimbabwe yari ifite yasaga nk'aho ariho ihahira ikiriya gice cy'amajyepfo ya Afurika yose kubera
yari
ko
ifite ubuhinzi butembere cyane
ubuhinzi butembere cyane noneho aho ngaho nari ngiye mu kazi ko nakora nagiye kureba mbese uko ubuvuzi bwifashe mu gihugu mu bintu bijyanye na santé publique public health nkagenda nkajya mu kureba za kliniki hirya no hino uko zifashe noneho tugenda ku muhanda ugasanga ayo mafamu yo bari barata abazungu yose nta gikorwa kirimo ahubwo ugaca kuri za ntuza ibyo twita karagita twitaga karagita sinzi uko mu Rwanda mwese ariko ni tractor ziriya zihinga ziriya mashini zihinga
yego bya bimashini bihinga bya tinga
ukabisanga ku muhanda ababitwaye babirabura wa Zimbabwe barimo kwinywera inzoga ziparitse aho ngaho ku muhanda ariko nta gikorwa na kimwe ubona ku muhanda wagera muri clinic
aho turi muri za 2008
2008 2009 wajya mu ntuza muri za clinic Joseph ugasanga abadamu baje kubyara tatara riri muri clinic tamazi ari muri clinic babategeka kuza bikoreye indobo z'amazi kugira ngo zize kubafasha mu byo kubyara bakabwira kuzana urwembe rwabo kugira ngo baze gukata
kugenya mu na ku mukondo w'umwana sinzi uko babibona wita kunuko babita na
kugenya inkondo bakavuga ngo bizanire n'ipamba Yozefu narebye ibyo bintu ndavuga ndibaza ngo igihugu cyatangiye neza yewe bakagifata abo bazungu bari bagifashe hari ibyo babyubatsemo nabo bakongeramo ibyabo cyaje kugera aha ngaha gite ntabwo ari uko abanyezimbabwe icyo gihe kugeza n'aya mahara abazimbabwe bahungiye kubera ubujyaha bahungiye muri za South Africa ni bamwe mu bo mwabonye barimo gutwikira bica muri South Africa
ngo amamiliyoni ahubwo sinzi ubanza arambwiye
miliyoni enye
nduva nageze kubisoma ahantu kera
noneho ukibaza uti aba bantu bazigiye Mugabe wayoboye iki gihugu agakora ibyiza akayobora abazimbabwe kugira ngo babone ubwigenge akagira ibyiza akora yaje guta umurongo ngo agere aho ageze aha ngaha akarinda no ubu ngubu aho tuvugira yaguye mu mahanga yaguye Singapore
yego nubwo ko yagiye mu bitaro byo mu mahanga kuko mu gihugu hatari ibitaro ashobora kuba yajyamo nyine bikabasha kumukurikirana nawe
kuko yari atakiye
kandi mu gihugu cyari gikomeye cyari gikomeye cyane
bageze aho bamukuraho hashize imyaka ibiri baramukuyeho akumva u Rwanda Mnangagwa wahoze ari umwungirije ariko yakuweho n'abasirikare yakuweho n'ishyaka rye agenda n'umugore we bahungira iyo ngiyo za Singapore none ubu ngubu niho yaguye ngo yari yanasabye ngo batazanamuhamba ngo ahandi ho bahamba intwari muri Zimbabwe wumve
n'umutwari mu gihugu kandi
kuvuga ngo batazamuhamba ibyo ngibyo rero Joseph impamvu ari cyo ntangire nicyo ku ruhande rumwe ni ukwerekana tragedy Afurika no kujya tukoma twivuga ngo twebwe u Rwanda kuko u Rwanda muri
Afurika
hari ibyo dusange
amateka ateye agahinda ya Afurika
amateka ateye agahinda ariko wanararanganya amaso ukareba hirya no hino ariko ukareba muri za Sudani abo ba Bashir ukareba urupfu rwa Gaddafi ukareba uburyo Habyarimana yapfuye ukabona uburyo Mobutu yapfuye ukabona uko Idi Amin yapfuye ibyo ngibyo biba bikwiriye kutubera isomo cyane cyane ubwo turimo tuvuga ngo igihugu cyacu nk'uko twakivuze mu biganiro bindi bishize twagiye tuvuga ibibazo tugenda tunatanga bimwe mu bisubizo ibyo ni ibitekerezo byacu kuko ibyo bisubizo bigomba gutangwa n'abanyarwanda kandi bakabitanga mu bwisanzure bakabitanga kuko igihugu ari icyabo bagisangiye atari icy'umuntu umwe ariko cyane cyane nk'uru rupfu rwa Mugabe rukwiriye kutubera isomo by'umuntu ushobora kugira bimwe mu byiza akora, akaba yaratangiye wenda urugendo afite ibitekerezo hamwe n'abandi nk'ukuntu FPR yabitangiye, buhoro buhoro bikagenda biyoyoka ahubwo bihinduka ibizatuma igihugu cyongera guca mu bibazo biremereye, nawe bitamusize. Kuko niba ari umuntu nawe ureba ushobora gusoma kandi azi gusoma amateka nubwo yayirengagiza, yakabaye abona ati ibyo Bamobutu bakoze byabagarutse ni ibi, ibyo Habyarimana yakoze byamugarutse ni ibi, ibyo ba Saddam Hussein, ba Gaddafi, ba Bashir, ba Mugabe, ba Idi Amin bakoze byagiye bibagaruka bagapfa babongera abagize Imana, cyangwa se abandi intumbi zabo zikabura naho zishyingurwa kubera ibyo bakoze mu buzima bwabo. Icyo nagira ngo ngitangireho kwerekana uburemere bw'ibi bintu tuba tuvuga ngo ese u Rwanda ruzayoborwa dute. Ntaragira bimwe mu byo mvuga byo sin'umuyobozi runaka, kuko kimwe mu bintu bikomeje kutuvuna nk'Abanyarwanda kubera amateka yacu, dutekereza muri system zo twabayemo. Niyo mpamvu duhora dutekereza umuntu umeze nk'umwana. Na ba Kayibanda baje muri Repubulika na ba Habyarimana baje muri Repubulika ari Abahutu, bageze mu butegetsi imikorere yabo ikagenda igaragaza yuko bashaka gukora nk'aho ari abana, amaherezo ni nabyo byabagarutse. Kagame we rero ngira ngo tubimaze bugiye, ntabwo ndi bubisubizeho kuko niwe ubayeho nk'umwami w'ikirenga utigeze unabaho mu Rwanda kubera imibereho uko abaho, uko yifata, uko yica, uko imyifatire yose ni bene uko nguko. Iyo rero dutekereza no muri opposition byatwaritsemo, iyo abantu batekereza ngo u Rwanda ruzayoborwa rute, ubwo umuntu ahita atekereza, benshi bahita batekereza ngo uzasimbura Kagame ariko umeze nka Kagame ninde, wenda nubwo yaba ari umeze nka Kagame nta muntu umera nk'undi, buri muntu afite uko ateye ukwe, ariko abantu nibyo batekereza. Uzaba umeze nka Habyarimana, uzaba umeze nka Kayibanda, uzaba umeze nk'umwana. Ariko ibyo si byo tuvuga, turavuga ahubwo ubuyobozi buzaba buteye bute, kuko ntabwo ari abayobozi ba politike gusa muri sosiyete nyarwanda bakenewe, ni n'abayobozi mu bundi buzima bw'igihugu nk'ibyo twavuze bya sosiyete sivile, ibijyanye n'ubucuruzi muri komunite, aho abaturage batuye, ku misozi aho batuye, aho hantu hose, abarimu, abaganga, ubuzima bw'igihugu cyose. Kubera ko ibintu ibikorwa binini bikorwa muri za organization, izo organization kandi ziba zikeneye abayobozi. Iyo tuvuga rero ubuyobozi buzaba buteye gute, ntabwo tuba tuvuga gusa uzasimbura Kagame, nubwo nabyo tugomba kubyibandaho cyane, kuko ngo zitukwamo nkuru aba ari umukuru w'igihugu, hari ibyo benshi mu gihugu bamutezeho wenda kurusha umuntu mukuru wa Kiliziya Gatolika, cyangwa se umukuru wa Kiliziya runaka, umukuru w'abasilamu, cyangwa se umukuru wa ONG runaka, ukuriye igihugu mu by'ukuri aba ameze nka bene ba bantu muri za orchestre Joseph, bene wa muntu uba ufite agakoni, sinzi uko mu cyongereza tumwita conductor, wenda mu kinyarwanda sinzi niba
bamwita chef d'orchestre mu gifaransa.
Umuntu uza ashobora no kuba atazi no kuririmba wumve, ariko amenya ukuntu abo bantu bose, aya ensemble, abo bantu bose bari hamwe, buri umwe afite gita, undi afite umwirongi, undi afite ikindi ingoma, akubita ingoma, ibyo bintu byose akamenya ukuntu abakoresha, hakavamo indirimbo inogeye ugutwi cyangwa se amatwi y'abantu. Kuko umuriberi mu by'ukuri ni uko nguko agomba gukora, ntabwo agomba kuba ari umutekinisiye, bya bindi byo ubu ngubu Kagame we ashaka ko tu abantu bazamwibukira ko yazanye za drones mu gihugu, yazanye uruganda rw'imodoka, ko yubaka amahoteli ya yandi ya 5 star mu gihugu, ko kubura imihanda. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo ahanini abayobozi
kwazi byose uhora usanga ari muri Kagame yerekanye ko mu bintu byose by'igihugu muri za tekinoloji gihambaye, mu bintu byose Kagame yerekanye cyo. Kagame yagiye kwigisha Afurika yose, yagiye kwigisha G7 cyangwa G7 byose kugeza hano
byose. Ibyo rero reka ntange n'urundi rugero rw'abandi bayobozi babayeho bo tuzi, urebe n'ibyo bakoze. Wenda mbere yuko mvuga ubuyobozi duteze icyo bwadufashaho mu Rwanda, reka ntange urugero rw'abayobozi batatu batandukanye mu bihe kandi bitandukanye. Ntange urugero rwa Mandela, urugero rwa Nyerere, n'urugero rw'undi mudamu ubungubu abantu bose bazi uwo bitaga ngo Mama Teresa, uramuzi Joseph? Mama Teresa,
Mama Teresa umuhinde kazi nako, Mama Teresa w'ikarikuta
w'ikarikuta kuko nta muntu utazi Mama Teresa. Mama Teresa nta basirikare yigeze, nta gihugu yari afite, nta mbunda yari afite, nta ariko yari afite kugeza igihe yapfura. Ubu bamugize bamugize umutagatifu Mother Teresa, kuko icyo yakoraga ni ukugenda agafasha abakene b'i Calcutta, bamwe bari hafi gupfa, abandi bamerewe neza barwaye igituntu. Yari nigeze no kuba hafi kumureba hafi n'abandi babikira rwose bajinwa hanga Washington, muto cyane wafite urubavu ruto cyane umwegereye, yari muto cyane ariko ukareba autorite morale yari afite ku isi. Nta muntu utarifuzaga, niwe wangaga n'aba perezida bamwe bifuzaga kumubona akenshi akabihora akanga no guhura nabo. Urumva nta bundi bukire bwo yari afite, nta zindi mbaraga yari afite uretse izo mbaraga ko ziyemeje gukora ibyiza, kwegera abakene, abarwayi, abari hafi gupfa, abibagiwe n'abandi akabegera aho abandi batinya, we akaba ari wajya. Iyo ni moral authority, autorite morale yari afite. Nyerere nigeze kuri radio mu kiganiro cyo twagiyeyo mbabwira uko nigeze kujya muri 1995 njya kumubwira ibya FPR tumaze gufata ubutegetsi n'iki byose. Sindi busubire ibyo twaganiye ko nigeze kubivugaho, ariko ikintu cyantangaje naho namusanze ahantu hatari abasirikare kuntuza
ku irembo n'ahandi hose
ku irembo nta musirikare yari afite. Turagenda n'umuntu twajyanye tubona ahantu hari bene twa duteye abantu bicaye twa tundi twabatwaye cyangwa se no mu Kinyarwanda nawe tubonaga
intebe za Kinyarwanda, intebe za Kinyarwanda
n'ikibuguzo ku kameza hariho ikibuguzo. Mu kanya tubona nyine Nyerere aramanutse aza yambaye standard, yambariye kwa kuko yambariga za bya bintu byoroheje cyane, araza aricara umuntu rwose ubona wiyoroheje cyane. Ntabwo Nyerere nta bindi bitangaza yakoze muri Tanzania. Niba hari ikintu kimwe cyakoze ni ugusigira abatanzania icyo kintu cya identite yo kuba abatanzania, cyane cyane akoresheje ururimi rw'Igiswahili. Ari mu bintu byo kuvuga ngo kubaka ibintu bihambaye, imihanda abantu benshi baranamugaya bakanamuseka ngo kubera ko biriya bintu byo yazanye bye gisosiyalisti, banavuga rimwe rimwe bajya basa ngo Kenyatta uriya wigeze kuyobora icyo wa Kenyatta, uyu muperezida wa Kenya yigeze ngo kuko Nyerere ngo yajya agakunda kuvuga ngo agaya Kenya ko ari abantu b'abakapitalisti ikoreshwa na ibi bihugu nyine n'ama ibihugu bya matsi bihugu by'abakapitalisti, kandi wibuka ko ari cyari igihe kinini cya biriya bihe bya Soviet Union. Ngo Nyirengo akajya aseka Kenya na Kenyatta ngo ko ari ngo sosiyete ya Kenya ngo ni man eat man society, ngo ni sosiyete yaho umugabo arya undi. Man eat man society. Ngo Nyirengo akajya amuseka ngo Nyirengo nubwo uvuga ibyo ngibyo ngo ariko iwanyu ngo ni man eat nothing society, ngo ni umugabo urya ubusa society. Sosiyete y'umugabo urya ubusa. Urumva mu bintu byo kubaka ibintu n'iki byose ntabwo ari byo Nyirere yakoze. Yari afite iyo nyota y'uburinganire yo gukunda Afurika no guhangana n'ibi bihugu nyine bya mpatsi bihugu
cyane. Afashe ibindi bihugu bya Afurika,
nta byinshi byo yubatse muri, ariko yubatse icyo kintu cyo kuba umutanzaniya. Nicyo n'ubu ngubu kugeza kuri aya magingo nicyo abatanzaniya n'abanyafurika bamwihutiraho. Ntabwo yubatse amagorofa ngo azane ibintu bihambaye, no, ariko ibyo bamwubahira nuko yubatse yashyizeho umutungo.
Ntiyigeze anafata umutungo w'abanyatanzaniya ngo awutunde ajye kubitsa mu mahanga. Nawe yaravuze ati nzabaho nk'uko mubayeho, dukomeze mu buringanire nyine, nubwo ndi perezida ntabwo nzigwizaho ibintu nk'uko wari ubivuze nyine.
Yes. Now, uwa gatatu Mandela yabayeho ayoboye ibyo gushakisha ndetse ubwigenge bw'Abanyafurika, abirabura muri Afurika y'Epfo, igihe kinini cy'ubuzima bwe kibaye muri gereza. Anavuyemo yategetse imyaka ine gusa abivaho, ariko sinzi ko ari undi munya, kandi nta bintu byo yubatse muri Afurika y'Epfo, kuko ibyo n'aba banyafurika bategeka Afurika y'Epfo ibyo bagenderaho ni ibyubatswe n'abariya bazungu bakoresheje imbaraga z'abirabura. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko Mandela ntabwo yaje avuga ngo turashaka kubaka ibi ngibi, yaje abivuga kuko ANC ifite programme politique, yari ifite vision ya society. Aricyo kandi ntiyagize igihe mu buzima bwe yo kubaka ibyo byose. Urumva yabaye mu buroko ategeka imyaka ine gusa, ariko no kugeza igihe yapfiriye yavuye ku bwa perezida nta muntu warushaga Mandela kuri iyi si yose kugira iyo autorite morale yo kuvuga icyo ashaka, kandi akakivuga buri gihe avugira wa muntu wo hasi, avugira Abanyafurika, avugira abandi bantu hirya no hino ku isi barimo gushakisha ubutabera kubera ibibazo bafite hirya no hino. Ntabwo Mandela ntabyo yubatse, nta magorofa yubatse. Ibyo tumwibukiraho ntabwo ari ibyo ngibyo. Na urumva rero kugereranya ku ruhande rumwe Mandela, Nyerere, Mama Teresa hamwe na ba bandi twamaze kuvuga, ba Mugabe, ba Bashir, ba Gaddafi, ba Saddam Hussein, ba Habyarimana, ba Mobutu n'abandi na ba Idi Amin, urumva ni nko kugereranya amanywa n'ijoro, kubera ko ibibagenza n'ibyo bakoze ntabwo ari bene ibi ngibi ubona bigenda bisigaye bituma Kagame ataba mu gihugu. Sinzi niba hari umugani bajya bavuga Yozefu, niba ari ukuri gatwa mu kirenge n'imbwa,
kuri gatwa mu karenge nk'imbwa.
Umuntu
bavuga ngo imbwa zamuri gase mu karenge, ngo nako ngo imbwa zamuri gase mu karenge.
Ngizi ibyo bya Kagame ni utagamba imbwa zamuri gase mu karenge utava mu gihugu. Ibimugenza ukibaza ibimugenza ni ibiki? Reka noneho twibaze tugaruke ku cyo nabajije cyatuzindiye, ni ukuvuga ngo ese ubwo buyobozi bwaba buteye bute? Ntabwo ari byinshi twavuga kuko ibyinshi twagiye tunabivuga, ariko ntangire mvuga yuko urwo Rwanda rw'ejo rwo twifuza tugomba gutangira kurwubakira mu rwa Kagame uyu munsi aho tuvugira ni nk'umuntu umugore utwita inda igakura kugeza igihe umwana azavukira ahanini abantu mu Banyarwanda kuri iki gihe bahora bategereje igihe uwo mwana azavukira ariko umwana agomba kuba mu nda amezi icyenda akazavuka icyo nshaka kuvuga ahangaha rero ni uko ibyo twifuza byose gukora mu Rwanda ejo hari ibyo tugomba gutangira gukora uyu munsi kugira ngo n'uwo mwana wo twita ngo ni u Rwanda rw'ejo amaherezo azanavuke ariko azavuka yarabaye mukuru ho afite uburyo agomba kurya no kunywa no kubaho bityo niko urugendo rw'igihugu rumera ruhora rw'igihugu kigomba guhora kiyuburura kikamenya uburyo kigomba kubaho ariko point nshaka gukora ahangaha ni uko abantu ntibajye bategereza ngo hari ibizavuka ejo kandi hari ibikorwa by'uyu munsi bigomba gukorwa kugira ngo urwo Rwanda dutangiye turuherere muri urwo Rwanda rwo Kagame yiturwe kuko Kagame nta Rwanda agira urete urwo yeyogoje abantu yabafashe ingwate nawe ubwe ameze nk'ingwate y'ibyo yubatse yumva abona adashobora kwigobotoramo ahubwo akarushaho gukora ibibi aho kugira ngo avuge atereka ndende cyangwa aho ngaho ngerageze wenda nkore ibyiza kuko nabyo birashoboka ikindi nagira ngo ntangirireho mbere yo kuvuga ibyo tugomba gutangira gukora biganisha muri ubwo bigenda byuzuza cyangwa se birushaho kuduha uburyo ubwo buyobozi buzaba buteye ni uko uko abantu bavuga ngo ujya kure arigaba iyo ujya kure Joseph iyo ni imvugo z'ikinyarwanda ko bagendaga ku maguru ngo urigaba ni ukuvuga ngo utangira akazi rimwe na rimwe ukagenda nijoro ujya kure arigaba icyo bivuze ni uko aho gutegereza ngo uza ibi zimwe ngo tuzabikora ejo bundi hari ibyo dushoboye bimwe nk'ibyo n'ubu ngubu turimo dukora Joseph kuri radiyo yacu ni kimwe mu bikorwa by'urwo rugendo tugomba kwibandaho gukomeza kwerekana aho ngaho tugana ariko tunavuga yuko hari byinshi ubu ngubu tugomba gutangira gukora kubera ko ujya kure yiga ikindi mu rugendo nk'ururerure rurimo inzitane rujya kure rurimo birantega nyinshi ugomba kugira abantu mufatanye urugendo abantu mufatanye urugendo nibyo byakomeje kunanirana bikomeje kunanira opposition ni abantu mugomba kumvikana aho mujya kandi abantu mujyana ku rugendo ni abantu bo wizera nabo bakwizera ntabwo wajya kurarika Joseph ngo aze mufatanye urugendo uzi ngo Yozefu nibiza kugera mu ijoro wenda agatuti kagufashe ngo yaza gukubita inkota mu bitugu cyangwa se ngo muri urwo rugendo mufite kubera ko mwazigamye mukaba mufite duke ngo impamba yo washatse izabafasha ngo aze ayifate ayikubire wenyine kandi azi ko n'abandi mufatanyije urugendo icyo kintu rero cya trust ni ukuvuga kwizerana nka kwizera Joseph nawe ukanyizera icyo kintu rero mu Banyarwanda kubera amateka yacu kugeza kuri aya magingo icyo kintu cyo kwizerana kirabuze cyane kandi ntiwafatanya urugendo bya bindi byo navugaga mu kiganiro cy'ubushize cyo kuvuga ngo twubake movement ntabwo mwakubaka movement hamwe n'abantu badafite icyizerane ntibishoboka kubera ko buri umwe akurura yishyira undi agakurura yishyira amaherezo ibyo bintu bigasenyuka ikindi rero cyo tugomba kugira muri ibyo bintu byo dukora byose ni uko tugomba kumenya kwizirika umukandara nta muntu ujya ufite urugendo ubandi yubwo nka nk'ibyo mama yajyaga atubwira ngo umuntu witwaga Ndiyubwo ngo wacuze umugabo ngo uhore utekereza yuko mu rugendo uzabaho nk'ukuntu wabagaho utaratangira urugendo. Hari ibyo iyo utaratangira urugendo ukora, imibereho yawe, imibereho y'urugendo ni imibereho itandukanye. Niyo mpamvu tuvuga ngo no muri ibyo byo kubaka movement igomba kuzasenya iriya system ya Kagame, ariko system yubakiye kuri system ya MLND, system yubakiye ku ya MDR Parmehutu, system yubakiye ku bukorone, system yubakiye kuri system za cyami. Ibyo bintu kuzabirandura urumva ko ari ibintu mu by'ukuri bishaka abantu gushyira umuti ku ryinyo bakamenya uko bagomba kujya muri urwo rugendo no kwizirika umukandara, kuko icyo twemeza ni uko iyo system izarimburwa, tuzayirimbura. Icyo turacyemeza ijana ku ijana. Icyo tutashobora kwemeza ni igihe bizashobora kubera, ariko icy'uko bizaba kandi bizasaba sacrifice, bizasaba kwizirika umukandara, ibyo nabyo turabyemeza ijana ku ijana, kuko nta kintu kizima gifite akamaro ushobora kubona muri ubu buzima bwacu utakiruhiye. Mu bintu dutezeho abayobozi, ubuyobozi cyane cyane umuyobozi mukuru w'igihugu, natekereje ibintu birindwi. Icya mbere na mbere ni uko abayobozi, ariko umuyobozi w'igihugu ariko n'abayobozi no muri iyi nzira yo kugishakisha, gushakisha igihugu, bagomba kuba ari abantu bamara Abanyarwanda ubwoba. Niba hari indwara yo Abanyarwanda bafite muri iki gihe yose, abari mu gihugu, abari hanze yacyo, ni indwara y'ubwoba. Ubwoba bwo kutamenya ejo uko hazaba hameze, ubwoba bwo gutekereza ngo ubwo batwishe muri 1994, batwishe muri 1973, batwishe muri 1959, baracyatwica kugeza n'uyu munsi aho tuvugira. Yewe nta kigenda mu Banyarwanda n'ibizaza bisimbura Kagame ni bya bindi, reka noneho twigumira no mu bya Kagame. Ibyo turabizi kuko duhorana nabyo, turi aha ngaha turicaye. Icyo kintu cy'ubwoba buri mu bantu bwo gutekereza ko Kagame afite control y'ubwonko bwabo, abantu bari mu gihugu bize, abantu bari mu gihugu bafite ubushobozi, abantu bari mu aho bibereye, mu aho batuye ku musozi, abantu bari hanze y'igihugu. Yosefu, hari abantu igice kinini cy'Abanyarwanda gifite ubwoba bwarabajishe ku buryo igice kinini kiraruca kikarumira. Icyo kintu cy'ubwoba abayobozi icyo babereyeho ni ugutinyura abantu, kandi itinyura abantu nka kuriya Fred Rwigema yabigenze muri 1990, akabatinyura akabajya imbere, bikavamo n'uko ari we uba mu ba mbere baraswa akicwa, cyangwa se uko Kayibanda yatinyuye Abahutu muri biriya bihe bya 1999 muri revolusiyo, n'ahandi no hirya no hino twagenda dushaka cisha abantu bagiye bajya imbere y'abaturage bakabatinyura, kugira ngo babatinyure bafate risk. Gutinyura Abanyarwanda gufata risk ntabwo ari ugutinyura Abanyarwanda tubabwira ngo tubashore mu byo kwicwa kandi utahibere, nka biriya twamaze igihe turimo kuvuga na n'ubu. Kandi nasabaga Yosefu muzakore n'ibindi biganiro gukomeza mwibutsa abantu bo muri RNC, mwibutsa Kayumba by'Abanyarwanda bohereje muri Congo bakagwayo n'ubu bakigwayo, icyo kinagira ngo mugihozeho mukore mu kibaza kugera igihe bazatangira accountability y'abanyarwanda bohereje kujya gupfira muri Congo. Nibyo twavanguye aza kubundi yari kubajya imbere, kuko nicyo gutinyura abantu kivuga. Ntabwo nafata abana b'abanyarwanda ngo mbabwire ngo nimujye kurwana mbishoboye igihe cyageze mbona nta kindi kiroye abanyarwanda, ariko bimeze bavuze ngo Kagame nta kundi yashoze intambara. Nubwo naba ndi umusaza wa 95 nka mugaduko ya presidenti 95 nafata inkoni, ntabwo nibyo naba nshoboye nkabajya imbere abashobora gukora ibyo bagomba gukora bakabikora. Ariko ntabwo wakwicara ahantu ngo ubwire abana ba Yozefu ngo mbwire abana ba Musonera abana ba nkiko ngo nibajye kurwana, abanjye nanjye nicaye ahangaha, ntabwo ariko nabikora. Ari byo bisaba bene iyo ntambara. Iyo twebwe kugenda kuri ya magingo tutemera ko ariyo nzira, ariko yabaye iyo nzira gusa kuko Kagame ariko ari byo yashoye n'igihugu, ntabwo naba bene uwo muyobozi. Ariko icyambere cyo nagira ngo nshimangire ni uko umuyobozi agomba kumara ubwoba Abanyarwanda, ariko cyane cyane akabamara abereka ngo dore aho mugana ni hariya, icyerekezo ni kiriya. Kuko ibi byose byo tuvuga nicyo cyerekezo, ntabwo ibindi byose rero byo kumara ubwoba abantu. Ubu bamara ubwoba kuvuga ngo nibyo koko ibihe birakomeye, ariko ejo dufite ibyiringiro, dufite kwiringira yuko ejo hazaba hari heza kurusha uko uyu munsi ameze, nubwo hari inzitane, hari byinshi tudashobora kubona byose. Icyo ni icya mbere, ikintu kijyanye no kumara ubwoba. Icya kabiri kijyanye n'ubuyobozi, icyo gihe tuvuga u Rwanda nyuma ya Kagame, ariko nubwo tugomba kubakira mu rwa Kagame, tugomba gutangira nuko umuyobozi cyangwa se abayobozi bafasha abantu gusa nk'aho bareba kure, kureba mu buryo bugari ndetse no kureba mu buryo bugera hasi cyane, bucukumbura hasi cyane, ariko bakabyoroshya cyane kugira ngo abantu bazibone neza. Mu Cyongereza navuga ngo ni kureba further, kureba wider no kureba deeper. So kureho no mu buryo bugari ndetse no kujya hasi kurusha uko ibindi abandi bantu babibona.
Gucengera ukagera mu nzego zose, gucengera
ariko cyane cyane kureba uburyo agenda abantu bakonekta za dots. Bityo kwa mu kiganiro cy'ubushinzi twavuze ngo ibintu bene ibi ngibi byo kubaka igihugu ari ukuvanaho ubutegetsi bibi bisaba movement, ari ukubaka igihugu bisaba ingufu za buri wese. Byose nabyo ni za movement, nazo ni network kuvanaho ubutegetsi, network kubaka igihugu. Ariko abayobozi bafasha gukonekta za dots, mbese twa poa cyangwa se za point muri movement, kuko umuntu niba ari poa muri iyo network, abantu tubakonekta dute. Ubuyobozi bufasha kuvanaho za bariyeri, ahanini zituma abantu badashobora no gukorana cyangwa se no gufatanya urwo rugendo. Zimwe mu zo tuzi mu buzima bwacu bw'u Rwanda ni amateka y'aho abantu bareba Abahutu, bakareba Abatutsi, bakareba Banyenduga, bakareba Abakiga, bakareba muri ibihe by'ubu ngubu impunzi zavuye Uganda, zavuye Tanzania, zavuye muri Congo, abantu bakareba abatuye mu byaro bo twita ngo ni abaturage. Najyaga numva iyo mvugo mu Rwanda na ba Kagame bayikana bakabareba bayikoresha, ariko n'abandi bari muri za regime b'Abahutu nabo babikoresha. Ntabwo ari kuri batekereza nk'umuturage ngo ni umuturage. Hari iyo mvugo mbese kandi ko umuturage nta bitekerezo agira, ari umuntu ndetse udafite umuco. Hari ibyo bintu byose za bariyeri zituma tutareba agaciro ka buri muntu wese ngo turebe icyo yazana umusanzu yatanga muri iyo movement yo gusenya ibibi no kubaka ibyiza tugendera buri munyarwanda wese. Icyo kintu cyo ku ni fonksiyo ya kabiri ikomeye cyane tugomba guhora dutekerezaho nk'abayobozi, kuko niyivamo ingufu kuko buri dot muri movement muri network ifite akamaro, ariko iyo zose zidakoreye hamwe ntabwo ingufu ziboneka. Kandi network igira akamaro ahanini biturutse no kuri umubare w'abantu bayiriho, ariko cyane cyane iyo network nayo igomba kugira engine, igomba kugira imoteri iyanima kugira ngo ishobore kugera ku byo igomba kugeraho. Icyo ni icya kabiri, connecting the dots. Icya gatatu, umuyobozi cyangwa se abayobozi ari ejo mu Rwanda nyuma ya Kagame, ariko n'ubu ngubu turimo kurwubakira mu rwa Kagame, ni uko hagomba kubaho uburyo barushaho gushyiramo imbaraga yo gufasha Umunyarwanda aho ava akagera, Umutwa, Umuhutu, Umututsi, kubera ibikomere bikomeye cyane twateranye mu mateka yacu, igihugu kikaba kirwaye cyose kuva kuri Kagame kugeza ku muturage wa nyuma utuye ku musozi runaka. Icyo gihugu kigomba gufasha muri process ya yindi yo twise healing, yo kuvurwa, kwivura no kuvurwa. Ntabwo rero abayobozi cyangwa se umuyobozi ufasha igihugu cyaciye mu bibazo nk'ibi ngibi, ntabwo ugomba kuba ibyo kuvuga ngo we kuba umwicanyi, kuko hari ukuntu abantu basigaye twarakubitse cyane, turicwa cyane, ku buryo abantu icya mbere bashaka ni ukumva ngo umutegetsi utatwica, utadufunga, utatwohereza mu butayu, ni ukuvuga abantu kujya guhunga bakajya mu bindi bihugu. Ariko ibyo ngibyo byakabaye ari ikintu nta muntu ukwiriye kwifuriza igihugu runaka umutegetsi wica. Icyo ni ikintu ubundi dukwiriye gufata nka automatic. Nta mutegetsi ukwiriye kuba yica. Icyo cyane cyane icyo abantu baba batezeho umutegetsi ni ukuvuga ngo umutegetsi uzadufasha muri ibi ngibi, uzadushoboka kubaka amajyambere, uzadufasha gushyira abana mu mashuri, uzadufasha gushyira gukreyaza opportunity kugira ngo abantu bashobore kugira ubuvuzi bungana n'ibindi, amahoro n'ubusabane no kwishyira ukizana, nibyo tuba duteze. Ibyo nibyo twita mu Cyongereza ngo ni positive freedom, kuko ni ibintu biri positive, bubaka ibintu biri positive. Iby'ubuhunzi na genocide n'intambara no kwica n'iki, ubundi ibyo ni ibintu bidasanzwe twakabaye tudafite no muri vocabulary yacu, ahubwo ibyo twubaka byose biturinda bene izo ndwara. Icyo kintu rero cyantuza cyo kudufasha muri healing, iyo healing process, rwose abo bayobozi, uwo muyobozi, ubwo buyobozi buriho bugomba gufasha igihugu kwemera indwara, kugira ngo noneho Abanyarwanda dufatanye kuvura iyo ndwara. Kuko niyo ugiye kwa muganga urabizi Yozefu, ugomba kumubwira uko wafashwe, akagira n'ibindi bibazo akubaza, akagira n'ibyo ajya gupima muri za laboratori. Ariko niwe utangira kujya gushaka muganga, nta muganga wirirwa yomungana ku gasozi atakisha ngo abarwaye. Wowe uba uzi ko urwaye, ahanini tumara igihe kirekire turi muri byo mu Cyongereza bita denial, udashaka kubyemera. Amaherezo cyane cyane burya abagabo rero Yozefu muri mu buvuzi barabyigisha, abagabo cyane cyane dufite indwara yo kudashaka kujya kureba muganga kubera cya kintu cyo kwihagararaho, tudashaka kwereka umuryango ko ibintu bikomeye ni natire ko duteye, ngo abagabo ntibajya gushakisha aho kwivuza bajya yari uko ibintu byakomeye nk'uko tutajya niyo twavuze ku mihanda madamu ajya bimbwira aho kugira ngo duhagarare tujye kubaza tutari ko ntitwataye inzira ntabwo abagabo ngo bakunze kubaza baba bafasha ariko ni cya kintu cya ego cy'abagabo bagira ariko mu rwego rw'igihugu kwiyemera mu rwego rw'igihugu ubuyobozi dukeneye ni ubuyobozi bwadufasha kuko iyo abayobozi beretse ko nabo bari vulnerable nabo bari vulnerable nabo ari abantu nk'abandi bafasha n'abanyarwanda kugira ngo bemeye ko dufite ibyo bibazo ko twateranye aya makuba yose twaciye mu mateka yose ariko ko tubyanze ko turimo gushakisha inkunga tugaterana inkunga tugafatanya urwo rugendo rwo kwivura ibyo bisebe bidusigira inkovu zikomeye cyane ariko bishoboka yuko twatangira kwivuza izindi abandi bazadukomokaho bakagira aho batangirira hatarimo ubusemba nk'ubwo twateranye icyo kintu cya healing mu by'ukuri nicyo tunakeneye ku muyobozi kurusha amagorofa kurusha imihanda kurusha n'ibindi byose nubwo n'ibindi byose ari ubuvuzi ari imirerere y'abana mu mashuri n'ibindi byose bikenewe ndetse n'imibereho bifite impact bifite ingaruka ku buzima bwacu na process ya healing ariko cyane icyo kintu cyo kumva ko dufite trauma kandi ko tugomba guterana inkunga kugira ngo twivure trauma ni ikintu gitezeho umuyobozi abayobozi muri icyo gihe ariko n'ubu ngubu gitangiye icya kane dutezeho umuyobozi cyane cyane kubera u Rwanda turufite ni ruriye nta rundi tuzigera turema dushobora kurwubakiraho dushobora kurusenya ariko u Rwanda ntabwo ari imisozi gusa ntabwo ari ibiyaga gusa ntabwo kuko utekereza nawe umuntu uvukira Ruhengeri wenda utarigeze ajya mu yindi prefecture utarigeze ujya mu yindi ntara akavukira aho ngaho agakurira aho ngaho agashakira aho ngaho agakora aho ngaho akazarinda asaza agapfira aho ngaho atarigeze ahandi ajya ariko mu bwenge bwe akavuga ngo ndi umunyarwanda uribaza ngo icyo kintu cyo kuvuga ngo ndi umunyarwanda kiva hehe icyo kintu cya identity kirakomeye kuko niyo azi ko ari umuhutu undi akamenya ko ari umututsi kandi kuri ibyo ngibyo iyo uri wenyine ntabwo wibeshye ibyo bakubwiye byo wiyita nibyo wiyita kuko mama yatubwiye ko turi abatutsi ubwo tuvuga ko turi abatutsi akatubwira ibisekuruza ubwo nawe Yozefu bafite uko iwanyu bakubwiye abandi bakababwira ibindi ariko tukagira icyo kintu cyo kuvuga ngo umunyarwanda nyamara nubwo abayobozi b'u Rwanda uko bagiye babaho nubwo bakomeje kuvuga icyo kintu cy'umunyarwanda ariko ahanini bagakoresha udutsiko kugira imvugo yo kwita umunyarwanda ariko ingiro ikaba ariyo igaruka muri bya bindi by'amoko n'uturere hari ahantu nigeze gusoma mu gitabo cya Romarusha Rwanda and Burundi muri disikuru Kayibanda yigeze gukora cyangwa se ibyo yanditse atarabana perezida kirantangaza cyane kuko cyari ikintu numvaga kiri resist kuko yavuga ngo umuhutu umutwa n'umututsi ngo ni za resi ngo zidafite aho zihuriye na gato nzashakisha iyo quotation ni Joseph Nyiguhe rimwe wenda tuzongere tuyisubireho Habyarimana yaje nawe avuga ubumwe bw'abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge ariko yakaba disikuru ya yindi yavugaga za disikuru yavugaga ariko mu ngiro ibyo yakoraga byagaragaza ko ashyize imbere agatsiko kava iwabo kabakiga uko numva musona agakiga kaba agatsiko kabakiga bazi iwabo akazi kubatse ku bantu bahutu bava babakiga bava muri ako karere iyo niyo yari niko system yari yubatse ya NLD niko system yose yari yubatse mu gihugu burabona rero ubu ngubu muri iki gihe Kagame na FPR imvugo yo bamamaje hirya no hino imyaka 25 ivuga ko nta muhutu n'umututsi bikibaho bavanyeho indangamuntu zivuga ko umuntu ari umuhutu n'umututsi ariko imikorere ya Kagame na FPR yerekana ko ari agatsiko k'abatutsi icyo gisirikare cyabo bamanye ku babo b'abatutsi sistemu yose ishingiye kuri Kagame n'abo bantu bamuri iruhande muri ako kazi k'abatutsi n'abandi bose baba abo ahatse bagomba gukora ibyo ashaka ibyo ngibyo urumva ntabwo ari ikintu cyubaka identity national identity yo dukeneye mu Rwanda iyo identity ngo iturutse kuri rakonje niba umukuru w'igihugu umukuru w'idini umukuru wa business runaka umukuru w'amashuri umukuru w'ikigo runaka niba bose bagira imvugo ariko mu mikorere yabo ugasanga barimo gukora nk'abahutu n'abatutsi abatwa ntitujya tunavuga ubwo ni ukuvuga ngo cya kintu cyo twita identité nationale national identity cyangwa se kuba umunyarwanda kiravuze kubera ko aho tugomba kukibona ishusho tugomba kukibonamo mbere na mbere ni mu muyobozi n'abayobozi n'ubuyobozi nyamara kubera ibihe byo tugezemo kubera n'amakuba twaciyemo n'ikindi ndi buvuge imbere uko akarere kacu gateye n'uko iki iteye icyo kintu cya national identity kigira imizi igaragarira muri sisitemu yose muri sosiyete nyarwanda hose icyo ngicyo turagikeneye cyane kubera ko n'umwe mu muti uzatuma noneho tugera no kuri kiriya namaze kuvuga kijyanye na healing wo kugira twivure indwara ya trauma twese dufite icyo ni ikintu cya national identity abantu bagomba gutekerezaho mu buyobozi cyangwa se umuyobozi ubuyobozi bwo tugomba ku icyaga tanu muri ibyo twifuza mu buyobozi cyane cyane sinzitinda kuko twakivuzeho no mu bindi ni ikintu kijyanye ibintu by'umunyarwanda kwishyira akizana kugira ngo niba hari n'ikindi dutegeho ubuyobozi cyangwa se umuyobozi nyuma ya Kagame ariko tugomba guhembera no muri iki gihe twubaka urwo Rwanda rushya rugomba kubakirwa mu rwa Kagame kwishyira ukizana k'umunyarwanda kuko ibintu byose byo twavuze n'ibyo tuvuga uyu munsi biba nko kwifuza umunyarwanda kwishyira yizane ngo atekereze uko ashaka akore uko ashaka ariko bitabangamiye undi munyarwanda ibyo Kagame byose nk'uko nabivuze mu kiganiro kimwe ibyo abavuga ngo we akundira kuba umukuru w'igihugu twe tunavuga ngo ntugomba kuba umukuru w'igihugu kugira ngo ube ubifite ugomba kuba uri umunyarwanda gusa we avuga ngo nuko akora ibyo atekereza ibyo ashaka ngo akavuga ibyo ashaka agakora ibyo ashaka n'umunyarwanda we ibyo twifuza ni uko yatekereza uko ashaka akavuga uko ashaka agakora ibyo ashaka bitabangamiye undi munyarwanda kubera ko byose ibintu by'ubuhanzi bya innovation tuba tuvuga abantu kuba ba entrepreneur ibintu byo gukora mbese n'ibirenze ibyo tubona hanze aha ngaha kuko birashoboka ko hariho umunyarwanda muri abanyarwanda ubona bose bari mu bwigunge n'ubwoba ko harimo umunyarwanda ushobora gukora ibirenze iby'abandi bantu ku isi bigeze bakora aba ari bose. None se ko uyu mwana wavutse yavutse mu myaka nyine warongoye umuzungukazi uwo bita uwo mwana wavutse bita Obama ko yageze akaba umuperezida wa Amerika. None se Bill Gates arushiki abana b'abanyarwanda bavuka uyu munsi cyangwa se bazavuka ejo uretse ko yavutse akavuka mu muryango umushyira mu ishuri kandi hariho system mu gihugu ituma umuntu atekereza uko ashaka akavuga ibyo ashaka agakora ibyo ashaka niko Microsoft yavutse. Aba bana bari abana icyo gihe bari za Stanford bashinze Google ababyeyi babo bahoze muri mu Burusiya wavuga se ngo icyo bafite za jeans bafite z'abana b'abanyarwanda badafite ngo ni izihe. No, nuko ubwo ababyeyi baje inaha ngaha abana bakuriye aha ngaha biga inaha ngaha bashoboye gukora ubwo ntawe utayizi ntawe utayigeraho. Icyo nshaka kuvuga ni nuko icyo abanyarwanda baguze nubwo nicyo cyo kwitekerereza ugatekereza uko ushaka ukavuga ibyo ushaka ugakora n'ibyo ushaka bitabangamiye aho ngaho niho hava imbaraga zubaka igihugu. Ntabwo ibihugu byubakwa n'aba perezida ntabwo ibihugu byubakwa n'abandi bantu baturutse ku zindi. Ibihugu byubakwa n'abaturage upfa kubaha agahenge ukabaha ubwisanzure ugabaha ubwo bwigenge nako si nabubaha ngo niyo mvugo nayo ifite ikibazo. Ntabwo ubwigenge n'ubwisanzure no gutekereza uko ushaka no kuvuga ibyo ushaka no kureba ibyo ushaka ntabwo ari ibintu bisaba Kagame, ntabwo ari n'ibindi bintu bizasaba undi mu perezida. Uwo perezida agomba kuba cyangwa se abandi bayobozi muri sekiteri zose zitandukanye muri sosiyete bagomba kuba bafite kumva ko nyine uruhare rwabo ni ukutabuza amahoro abaturage ahubwo ukabafasha gushakisha uburyo bazubaka icyo gihugu wita u Rwanda. Ikintu rero hari n'ikintu kimwe numva umuntu yaba atezeho abo bayobozi wenda nongeho icya kabiri wenda n'ibibiri cyane cyane bizagira uruhare rwo kuba umusemburo rwo kuba nk'umunyu mbese nk'ukuntu babivuga muri Bibiliya cyangwa se uko kuba umucyo cyangwa se kuba ka kabuto gatoya cyane utera kakazavamo igiti ngo inyoni zikaza zikagicara hejuru. Niba hari ibintu bikomeye cyane nicyo ngicyo cya freedom hamwe na healing kuko ibindi byose wabyubakiraho kandi ntuzabyubaka mu gihe gitoya byubakwa mu gihe kirekire. Ibyo ngibyo rero numva ari ibintu byo umuntu yatekaho amaso cyane cyane abayobozi muri iki gihe no mu gihe kizaza ukajya wumva ibibava ku rurimi ukumva ibintu kuko ngo burya ngo ibiva ku rurimi ni ibyo byasandaye bivuye ku mutima nibyerekana umuntu uko ateye. Icya gatandatu cyo numva dutezeho abayobozi ubuyobozi umuyobozi mu bihe nyuma ya Kagame ariko no muri ibi bihe twubakira urwo Rwanda rushya mu rwa Kagame ni icyo kugira inyota n'inzara yo kubaka icyo twise political union cyangwa se union politique mu karere kacu. Icyo ni icyifuzo dufite cyane ariko iyo udafite icyifuzo biragoye yuko wanagikorera. Ntitwakimazeho igihe twigeze kukivugaho muri topic mu byo twaganiragaho yeze tuvuga uko Congo, Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya nk'ukuntu nubwo bitari ibyo bihugu byose banyerere nka nyerere yabitekerezagaho icyo gihe na ba Kenyatta na Mukuru na Obote. Ubu ngubu abakuru b'ibihugu byo mu karere babitekerezaho, nubwo ubu ngubu biriho gusenyuka kubera Kagame, ariko icyo gikwiye kuba inzara n'inyota yuko hazabaho icyo kintu cya political union, cyane cyane ko cyatugirira akamaro nk'ukuntu cyagirira akamaro n'abandi baturage b'akarere mu buryo bwinshi. Ntabwo twigeze kubivugaho, ariko cyane cyane ibintu byo guhora turebana nk'abahutu n'abatutsi mu Burundi, mu Rwanda, kurebana nk'amoko mu karere, ibintu byo ku amasoko matoya, abatekereza iby'amasoko, ibitekerezo, ibintu bijyanye n'umutekano, uburyo dushobora kwirinda dushingiye ku byifuzo rw'abanyafurika umubare munini. Icyo ni ikintu gikwiriye kuba inyota ya buri muyobozi wifuriza ibyiza u Rwanda. Wifuriza ibyiza u Rwanda ntabwo ari ukugirira abandi neza, ahubwo ni no kwikunda birenze, ku buryo uvuga ngo hari ikintu ushobora gutanga wavanaho muri icyo kintu cyo kuba umunyarwanda, kugira ngo ugihuze n'iby'Abarundi, ugihuze n'iby'Abanyekongo, ugihuze n'iby'Abatanzaniya n'Abanyayuganda, ugabanye iyi myuka mibi muri iki gihe nyine iterwa na Kagame cyane cyane, bigasenya na bike bari bamaze kugeraho. Icyo kintu, iyo nyota n'iyo nzara yo gukora kuzagera igihe tugira iyo political union, niyo bitaba mu buzima bwacu, ariko ni imbuto nziza uba ukwiriye gusigira Abanyarwanda. Uvuga uti hari n'abandi Banyarwanda bazaza bashingiye kuri ibi ngibi kugira inyota yo kubaka iyo union yatugirira akamaro, ikagira akamaro n'abandi Banyafurika. Icya karindwi ngira ngo ndangirizeho ni ikijyanye na mu rwego rw'isi, aba bayobozi, ubwo buyobozi bugomba guharanira icyo twita uburinganire kuba ku isi, ariko ngo ujya kurishihira ku rugo. Ibyo ngibyo mu bintu bijyanye n'ubukungu n'imibereho y'amatorero twari twakivuze, equity, ikintu mbese cy'uburinganire mu ku isi. Ntihagaho ibihugu na sosiyete ziryamira izindi, sosiyete zimwe zitahura izindi, sosiyete zimwe ubona ziba zibangamiye ubutabera bw'abantu benshi mu bihugu bimwe, isi kuba nta mahoro ifite. Ntabwo abayobozi rimwe na rimwe ikintu wumva gikojeje isoni cyane, nubwo ni ibintu mbese bisekeje, kuko nta muntu ugambanira ibihugu byo muri Afurika kurusha Kagame. Nta muntu wagambaniye ibihugu byo muri Afurika kurusha Kagame. Kagame uko yagambaniye ba Gaddafi, arimo mbese gukomera mu maki bamukoresha, nibuka n'ikintu cyanditse muri Financial Times. Ubwo banoze ba Sarkozy na ba Obama na Cameron wo mu Bwongereza bari aho bashyiditse bari hafi kwica Gaddafi, nibo bakoresheje kwandika avuga ngo ko rwose ibintu byo gutera Libya ko bifite ishingiro, ko mbese Gaddafi ari urukozasoni. Really? Gaddafi ni urukozasoni kurusha Kagame? Ari n'abantu ushyize ku munzani ugapima wasanga actually ibyo Gaddafi yasize ntabwo ari uko ari umudiketeri, kandi yari umudiketeri kandi yakoze ibintu ntabwo ari byo yazize ibindi ko yakomye inkokora nyine izo nyungu zabaga ashaka buhake kuba Kagame rero yavuga ngo Gaddafi inanga nari nkiri mu director du cabinet we twaje hanga twicara mu biro bya Bush wari perezida w'iki gihugu tuza no kuvamo bashinzwe Afurika n'iki bamukurikirana n'amatelefoni n'iki byaje kuvamo nuko ngo u Rwanda ngo narwo ngo rwari muri ya coalition of the willing coalition y'abashaka coalition of the willing byo bavuga mbese bashyigikiye kujya gutera Iraq ubwo mvuze Iraq ariko ntabwo Iraq iba muri Afurika ariko wibuke uko Kagame yarwanyije ibyo yakoze muri Congo amarego yakoze muri Congo wibuke amarego yakoze muri iyo nzira uko yarwanye na Zimbabwe akarwana na Angola akarwana na Namibia wibuke ibibazo afitanye na Tanzania wibuke ibibazo afitanye na Uganda ibibazo afitanye na Afurika y'Epfo niba hari umuntu ugambanira inyungu za Afurika kurusha abandi banyafurika niwe wasimbuye Mobutu kuko kera abo bazungu bose bakoreshaga Mobutu ubu ngubu bakoresha Kagame akabajyamo rimwe na rimwe ntimuzakangwe n'ururimagira rimwe ni nka kwa kundi ngo cirahani ikubita barakoreka nk'umwana rimwe na rimwe uvuga ibintu kamwe cyangwa se kamwihorera nka kwa kundi ajya agira cagataza imigere akavuga ko abantu bagusira abanyafurika twibahagarareho dukora ibyo dushaka nta uduha zarekisha kuko dukwiriye kuyobora ibihugu byacu habe namba nta muntu none se ajya muri ibyo bihugu ahura na ba makuru nabo nk'uko yahuriye naho muri aho ngaho mu Bufaransa Joseph uwavuga ngo yagiye gukora iyi ngo icyo babonamo Kagame ngo cyo arushije abandi kugira ngo aze kubaha ayo masomo uko Afurika ikwiriye kubaho icyazi kuri Afurika cy'abandi banyafurika batazi ni kuki badahamagara se abandi banyafurika icyo Kagame yubatse kizima ni kihe muri Afurika uretse ibyo bikorwa bindi ibyo ngibyo rero icyo nagira ngo nicyo ndangirije mvuga ngo icyo du keneye ku bayobozi umuyobozi ubuyobozi tugomba kubaka uyu munsi muri u Rwanda twatangiye kubaka ruzatuganisha mu rwego nyuma ya Kagame icyo kintu cy'uburinganire ku isi n'uburinganire iwacu ikintu cyo kureba amahoro ashingiye ku nyungu z'abatuye iyi si twese ariko cyane cyane duhora twibuta buri munsi ko tudakwiriye kuba ndiye ubwo nanone nk'abantu batuye isi tukibagirwa uko abantu ejo bandi bazabaho cyane cyane ku bintu bijyanye n'ibidukikije kuko ntugomba kujya kure ngo urebe ko icyo kibazo cy'ibidukikije iwacu cyatugezeho uzagende mu Rwanda urebe uko rumeze uko abantu bariho amashyamba uko yagiye agabanuka urebe ikirere uko kimeze urebe niba ibingibi byose abakurikirana ibiriho ku isi murebe uko ibintu bimeze ntabwo umuyobozi cyangwa se abayobozi yaba ari umuyobozi w'idini cyangwa se uyobora akarere runaka cyangwa se uyobora igihugu isi twicayeho ni iyi ngiyi ni imwe gusa ni ngombwa ko agomba kumenya uko isi imeze n'amateka y'isi cyane cyane n'ibyo ngibyo byatuma wenda turushaho no kwiyoroshya kwerekana ko turi akantu nk'akadomo kuri iyi si turiho ariko no mu kuba ako kadomo hari ibitekerezo dushobora gutanga kandi dushobora kugirira akamaro ari abanyarwanda cyangwa se abandi baturiye iyi si twicayeho ni ukuvuga rero ko dufite turi ku mahira abiri buri gihe tugomba kureba ayo mahira abiri tugahitamo abanyarwanda bagahitamo hari inzira ifunguye y'igiharabuge y'abakurikirana nyine ibyo ngibyo byo Kagame yirirwa abeshya bagakoma mu mashyi bakaba ingwate mu gihugu abandi bakaba ingwate bari hanze iyo ni inzira imwe twebwe muri Rwanda Freedom Movement iyo twiyemeje niyo nzira ifunganye iyo nzira ifunganye niyo twakomeje kuvuga muri ibi biganiro no mu byo twiyemeje nubwo dukotwe ishakwe twita ishyaka ariko ndasaba noneho na natwe muri organization yacu nubwo hari ibyo jambo ishyaka ariko turusheho kwibona nk'abantu bubaka movement. Yes, niyo mpamvu mu cyongereza twabyise Rwanda Freedom Movement. Rwanda Freedom Movement. Turimo kubaka movement. Ya movement iyo twavuze mu kiganiro cy'ubushize igomba kumera nka internet, igomba kumera nka network, kandi nk'uko twabivuze uyu munsi ari abayoboke n'abayobozi tukarushaho kwibona nk'abantu bubaka iyo movement, dukonekta abantu kuri iyo platform. Dukonekta abantu kuri iyo platform bidufasha ndetse gutuma Abanyarwanda bibona muri icyo gikorwa cyo kubaka u Rwanda nyuma ya Kagame, ariko u Rwanda tugomba kubakira mu rwa Kagame duhereye uyu munsi. Iyo niyo nzira irafunganye kuko ivugisha ukuri igatera ikirungurira benshi, igatera ikirungurira Abahutu, igatera ikirungurira Abatutsi. Abahutu bakumva kuko tuvuga iby'amateka y'u Rwanda tukavuga uko agatsiko k'Abahutu kamariye ku icumi Abatutsi muri 1994, tutibagiwe n'andi marorwa yakoze kuva za revolusiyo 1999 y'Abatutsi bapfiriyemo bagahunga n'Abahutu baguyemo, tukavuga ibyo bya 1973 Abahutu babishyiriyemo, tukavuga iby'Abahutu bashyize kuva muri 1994, tukavuga uko ubungubu bari mu mazi abira kuko babaye nk'abaturage
nuko batikiye muri za Congo,
ko batikije muri cya Congo. Ibyo ngibyo twabivuga ariko tukavuga uko byakozwe n'Abatutsi. Abatutsi bamwe muri abo Batutsi bari mu kazi nyine bakabitwangira, bakabiduhigira, bakumva ko tugomba nk'ukuntu Kagame arimo guhiga nyine Abatutsi kubica, kuko nabo ibibazo birabareba. Ariko ari Abatutsi barabitwangira ko turi abagambanyi, Abahutu bakabitwangira bavuga bati bamwe muri abo kuko ibyo dukora ntibabibonamo ibikorwa by'Abanyarwanda, ubwo babirebamo wenda bakabirebamo Rudasinga, bakabirebamo Musonera, gusa bagafunga amaso ntibagire ibindi babona, bati ibyo ni ibintu by'Abatutsi bahoze muri FPR. Ariko nagira ngo mu kurangiza mvuge ibintu bibiri gusa hanyuma ndekere aho ngaho. Nagira ngo mpanure Abahutu ko ibi bihe bibareba cyane kurusha nuko bireba Abatutsi. Uti mpamvu ni iyihe? Yose muri periyode runaka mu mateka y'u Rwanda hari igihe injustice ndetse kuba habuze
akarengane ku bantu runaka
akarengane. Hari igihe byibanda kuri groupe runaka ku bantu runaka. Nta ushidikanya n'abavuga ngo we twemera turemera ngo revolution 1959, ariko ukuri ni uko revolution 1959 yagize cyacu cyayo cyageze, kuko nta kuntu Abahutu akarengane kari ku Bahutu kari kamaze imyaka magana n'amagana, cyane cyane batangiye guhumuka abantu batangiye kwiga n'abigishwe n'abigiye muri seminari cyangwa bigiye hehe, ariko urabona ko ubwo bumenyi bwatumye abantu barushaho kureba akarengane kabo, cyane cyane batangiye kumenya n'ukuntu hirya no hino ku isi abantu babayeho. 1959 yaje igihe cyayo cyageze. Ubu ngubu aho tuvugiranye 1994 ninde utabibona, ninde utabibona keretse umuntu ugiza nkana gusa uwaba atabona ko injustice akarengane cyane kari ku bahutu kurusha uko kari ku batutsi yaba ari umuntu udashaka kureba kure nibyo koko abo bantu babayeho bajyaga bagenza igihe bakica bakayogoza abo abari kumwe nabo muri aho ngaho ibwami ko zacuncu zabaye sinzi niba nigeze kuvuga ko sogokuru ubyara mama yabaye ubundi ari genewe uganda nagenzuwo ko tumaze kugeza generation z'ubuntu sogokuru ni umwe mu bantu bacitse ku icumu ku rucuncu bahungira za karagwe
ntabwo wigeze ubivuga tuzabiganira ahubwo aho ngaho
baza kuko bagarutse igihe cy'abadage aza afite izina Rutasingwa Rutasingwa ni izina ryo muri Karagwe niryo zina ryanjye bagize ikinyarwanda bigeta ngo ni Rudasingwa Rutasingwa niryo zina yavanye Karagwe yarahunze ubwicanyi bwabereye ku rucunshu
muri Tanzania
ariko iyo muri Tanzania aho ngaho rero iyo icyo nagira ngo mvuge ibwami bagira igihe bakagira ibibazo hagati yabo bakicana bamwe bagapfa bamwe bagatsinzwa abandi n'ubu ngubu urabona abantu nsigaye mbona muri iki gihe hashize ibyumweru hafi bingahe hano Kabarebe baramufunze Ndahiro arafunze ariko Kabarebe kubafunze Ndahiro kubafunze ntacyo bivuga ku byerekeranye akarengane k'abahutu bafite izo ni system ziba bafite internal struggles none se ko Kayumba yahunze system ya Kagame yarafunze ko Rudasingwa yari wari icyegera cyangwa ko yahunze system ya Kagame yaraguye ko Gahima yahunze Patrick agahunga bande ubwo na umurongo muremure nuko ntangiriye kuri abo ngabo murabazi ntabwo ibyo ngibyo bivuga ngo system ishobora kumungwa ibyo biba byerekana ko system imungwa ariko ntabwo bivano kwerekana ko akarengane muri period tuvugamo kari kubahutu kurusha uko kari kubatutsi wanabivuga abahutu bagaguruka bakanuka njya mbibona bamwe banyerezaza email bantu kavuga ngo ninde ngo wambwiye ngo kuvugire abahutu bambaza batyo mujya mubyumva babyandika no kuri za internet nta uzambuza kuvuga ibintu byose ku buzima bujyanye n'ubw'abanyarwanda
ibyo wemera muri ya national identity ya identity nationale nibyo ugomba gukurikiza ntabwo ugomba gukurikiza bene abo ngabo bavuga ngo ndine yego
aba ngo ninde wambwiye ko none se niba mvuga ibya Kagame impamvu ntavuga iby'abahutu ninde se umuntu wavuga ko abahutu ari umutungo we ninde iyo nyitanze nka challenge muri aba bahutu bose bari hanze bavuga ko ari abari mu gihugu ari hanze hazagira umuntu umbwira ati abahutu ni umutungo wanjye we kugira icyo uvugaho we kuwukoraho ntihagira umuntu umbwira ko abahutu ari umutungo w'akabinyemeza koko ubwo wenda nzagira igihe Rudasingwa ngire disipline mbuce ndumire ne kugira abahutu ngira icyo mvugaho abahutu ni abanyarwanda abahutu batuye mu Rwanda ni abanyarwanda nk'abandi bose nta muntu ubafiteho uburenganzira busumba ubwo gihe bafiteho kubivuga ndavuga kuvuga ibibazo byo bafite icyo kijyanye ku cya kabiri ndavuga ngo abatutsi umututsi nkanjye n'undi wese uriho kugeza kuri Kagame ufite abana asubize amaso inyuma itanicenda duho ba mama na data abari bafite base bahunga duhunga aho twabwerageraga mu makambi yibaze niba mu mwaka w'1900 magana urwenda ubwo hari muri ibyo bihe by'umwaduko w'abadage tutaragera no mu by'ababirigi ariko umwami wari uriho kuri iki gihumbi kimwe magana urwenda cyangwa undi munyarwanda ariho kuri icyo gihe w'umututsi w'icyegera ibwami nta wari ufite kureba imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri cyangwa se umwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo itanu n'icyenda ngo atekerezeho ko muri uwo mwaka nguko hari ubwami buzavaho amaherezo n'ubwigenge bukaba ariko cyane cyane abantu bagashira abandi bagahungira bakabwerabwera mu mahanga imyaka mirongo itatu nta muntu wari ufite ubwo bubasha bwo kubibona atyo w'umuturo uyu munsi aho tuvugira tuvuge wenda mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu hashigaze imyaka hafi mirongo itatu ngira ngo imyaka mirongo itatu kuko uyu nguyu wo urashize mbese imyaka mirongo itatu Yozefu ni igihe kingana ni igihe gitoya cyane no mu buzima bw'umuntu abana bo twabyaye nyuma y'intambara ubu ngubu bari hafi kugeza muri za mirongo itatu twabyaye mu gihe cy'intambara na nyuma bari hafi kugeza imyaka itatu uheruka umwana ari umubebi ukabona imyaka mirongo itatu irashize imyaka mirongo itatu Yozefu jye nawe ntabwo tuzaba tukiriho niba tuzaba tukiriho dufite za mirongo urwenda urwenda
bizaba ari amahirwe byaba ari amahirwe cyangwa se tutakibasha kumva yego
ni bonus y'imba na Kagame niko azaba ameze
nawe ni uko
na Kabarebe niko azaba ameze bariya abantu ubona birirwa bisihinga bitaba imbwa abo bantu bose iyo myaka abantu b'abatutsi nagira ngo mbibutse ikintu kimwe gutekereza ko ngo abatutsi tuzaba mu rwanda ari uko ngo dufite kontorori y'igisirikare ijana ku ijana dufite kontorori ngo y'igisirikare ijana ku ijana ngo dufite kontorori ya ekonomi muri kariya kageni ibyo bintu ni ukureba hafi cyane kuko n'abarundi barabigerageje amaherezo birabananira n'abarundi barabigerageje muri iyi myaka yose bageze aho bagira ubwenge babona ko bakwiriye gushaka indi formula yatuma habaho protection ya bose protection y'abahutu protection y'abatutsi kuba izo institution bazigera hamwe ibyo ngibyo mu Burundi ariko byavuye nubwo abantu bavuga amasezerano ariko byavuye mu masezerano kubera ko abahutu bari barishyize hamwe bararwana amaherezo bagira abagufasha mu mishyikirano ibyavuye mu mishyikirano babishyira mu bikorwa n'ubu ngubu bikibagoye ariko barabigerageje so umututsi wo mu rwanda yari uvuga ngo nubwo atwica kuko niyo mvugo yabo hari benshi bamwe njya mvugana nabo nkumva ariyo mvuga bavuga ngo ariko atewe ngo nubwo ngo Kagame atwica ariko ngo ntiyageza ku kaha interahamwe ziza zikatumara twese ariko conditions zo Kagame ibyaha arimo gukora atuma twese duheka nk'abatutsi ngo noneho ikindi gihe umunsi ingoma zahinduye imirishyo kuko nta kuntu icyo nabwira abatutsi nk'uko nakibwira abahutu ntabwo abahutu batekereza ngo uko bazahora batekereza ko ngo ingoma igomba kuba iya nyamwinshi bagakora ibyo bashaka bakica abatutsi bakica bagakiza ibyo ntibizashoboke igihe bazajya babikora batyo bajye bamenya ko nabyo bifite ingaruka nk'ukuntu byabagizeho ingaruka muri mirongo urwenda na kane n'abatutsi batekereza ngo bazatsimbara ku butegetsi ngo bakoresheje ko aribo bafite intwaro gusa aribo bafite ubukungu bw'igihugu arimo bafite icyo gihinza Kagame ariko bagomba ibyo gutekereza gutyo ni ukureba bugufi cyane kuko amaherezo ibintu bizahinduka bizahinduka nabi bizahinduka neza ibyo ari byose icyo nzi cyo ni uko abantu badashyizemo ingufu kugendera kuri iyi viziyo iyo tumaze iminsi tuganira nawe banyarwanda banyarwandakazi ngo abantu nibadatekereza bundi bushya ngo barebe urwo rwanda dushobora gukwirwamo twese kandi tukabukwirwamo mu ituze mu busabane mu buhahirane hagati yacu ndetse hamwe n'abaturanyi ngo tugire abayobozi mu gihugu badufasha kwishyira hamwe muri iyo prosesi yo kugira ngo twivure iyi troma twiteye ngo tube mu bwisanzure n'ubwigenge, duhambe n'ibyo tutarigera tubona n'ibyo tumutekereza uyu munsi, kuko umwaka w'1990 nta uzi ko indege izabiriho, nta urazi ko abantu bazajya ku kwezi, 1990 nta urazi ko ibi bihugu byari mu gikorone bizageraho bikagera ubwigenge, wari ubizi icyo gihe. 1990 nta uruzi internet, ntiyari no mu biroto, kuko burya urota bimwe bishingiye ku byo uba wabonye, nta uruzi ko internet izaba ariho cyangwa ibyo bintu byose ni ibintu abantu batekereza kuko bafite mu mutwe hafunguye, bafite uko batekereza, bafite uko bavuga, bafite uko bakora, ariko bafite uko bashyira ingufu zabo hamwe kubaka igihugu no kubaka icyo kintu cyo nise political union iwacu mu karere. Navuze byinshi umwuka nshizemo, Yozefu, reka ngira ngo nsoreze aha ngaha.
Ndagushimiye cyane rwose, ndetse ndumva koko umaze umwanya uvuga, ariko nta n'ukuntu nari kukurogoya, kuko wavugaga ibintu ufitemo n'uburambe bukomeye cyane, ufitemo n'ubumenyi bukomeye rwose. Ndagushimiye cyane mu mwanya w'abaduteze amatwi, mu mwanya w'abakunda cyane imbaraga z'ibiganiro ukunze gutanga. Aha ngaha rero nagira ngo nibutse yuko cyari igice cya nyuma, igice cya munani ku bice ku kiganiro twatangiye ku itariki ya 25 z'ukwa gatanu n'umwaka, ibiganiro bijyanye n'uko u Rwanda rw'ejo rugomba kumera, Rwanda nyuma ya Kagame. Iki gice cya nyuma cyari kureba ukuntu u Rwanda ruzayoborwa, aho rwose muvandimwe tujeje tugejejeho ibice birindwi, utugeje ibintu birindwi Abanyarwanda bagomba kwitegaho ku buyobozi, ku muyobozi mukuru no ku bandi bayobozi. Ibyo bintu birindwi ukaba wavuze ko umusingi wabyo muri ibyo bintu birindwi warondoye ukagenda rwose unabisobanura neza, ku musingi wabyo ari healing, ni ukuvuga komora ibikomere by'Abanyarwanda, kubavura trauma, ikindi kikaba ukwishyura ukizana kw'ibyo bintu, nabyo byubakiye kuri ibyo bintu bibiri, kuko nta cyashoboka, nta kuntu habaho impinduka ikomeye ihamye ibyo bintu bidahari. Nagira ngo nongere ngushimire n'abaduteze amatwi, kandi rero nk'uko wabwiye, nubwo tuvuze ngo ni igice cya nyuma, tuzagenda tugaruka ku bintu bimwe na bimwe tunakurikije ibyo Abanyarwanda bazagenda batubaza tunonosora. Hari byinshi byo kuvuga, ariko nk'uko kandi wanabivuze, ntabwo tuzajya duhora tuvuga ngo Kabarebe yavuze ibingibi ngo cyangwa yafunzwe ngo cyangwa ntiyafunzwe, ntabwo ari wo mushinga uzatuma mu Rwanda habaho impinduka ikomeye, impinduka izatuma Abanyarwanda bareka buri gihe kuba mu makuba nk'uko imyaka n'imyaka byagiye bigenda. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa, naho ubutaha rero kandi tubifurize weekend nziza kuri mwese.